Mbalule zilile Kaoli kastozi
D-boy, tell him, tell him, tell him, tell him, tell him.
Nga de jeta kwa kupa D-boy, tell him. We di on the mbalule Nga de jeta kwa kupa Nga de chakol wa kupa Kwa kula dance Kuvini la mova Iwe umavina Ama piano bako kupika
Mogu jirimba mpase ni jitenge Nangwa niseke